codki igran canale laaki musigis xadi maxamed xadi sms eredi abdi ismaaciil saciid biso studio jimmy hargeysa somaliland iyo cabdiwahaab awaya.
Time for time.